Sharivika na vietu wala sovya kuiba Mlo mmoja kwa siku lakini tunashiba
Tushatembea peku peku tukachoma na mima
Tulishogua mchana usiku hatukupata tiba Kama yale alivyo pita
We're the chosen, we're the champions Hili nalo litapita We're the chosen, we're the champions Kama yale alivyo pita Yalivyo pita, yalivyo pita Kama yale alivyo pita Yalivyo pita
My story tomorrow holds the glory, even though it seems that I'm falling. All of this is temporary. Yeah. Wanna turn back if I do feet. Mungu wetu atutupi. Sema woyo, woyo, woyo. Kama yale alivyo pita